exclusive from GucciWarp.com.
Jazzy boy.
Good morning, afternoon, evening, idiot, send a kumasul. I go by the name of D. Welcome to the fire department. Chisamba so scamboo. Genzo muona chinja ba muona wengine samu fosi ya kafuna liru wazipeza na mimba azaso ndanda Angelina, 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 Angelina. Teka mochila, bezo zivela ndache bolero bagwira. Paipa pano ndepe vapubira. Kairi pa nyumba ya chinja pomofuma. Ya parking, abembe balikurumu. Muikolo ya tatu ifacha na shumu. Tikati tika mbeko bakutimu adumu. Fose bezo enda chelaka adabwa mumala. Kupumu, tubaka kikini. Akadia fukuja achita pyukini. Azana mizila nda wenshizi chitio. Haluwa na mutu wakama. Watatubea na uzako bakana. One wait for Angelina. Yes, yes, aina pressure is a fake case. Yaba, Genzo muona chinja ba muona. Wengine samu fosi ya kafuna. Liru wazipeza na mimba. Azaso ndanda Angelina, 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 Angelina. Wa mwana ni ndani ndaba ma Chinese ba mwenye malibanizi bose ni bene eze ite ache mwushe kemezo enjoy manje bose baika na sala boya mwamunezo mukonda na damp wazake sezo mvela baka kama ndiye beze ba high class chop life imwefulu na vingazi manje aluba na mutu wakaba watatubia na uzako wakana one way for Angelina adjusteza haina pressure is amu fendeza. Genzo muona chinja ba muona. Wengine samu fosi ya kafuna. Liru wazipeza na mimba. Azaso ndanda Angelina, 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 Angelina. Fashion is a gala. Francis don't die.